abageni noleka wofa chokanga bavana muchikacho wabacha tafuna kunsonyi bwe batalianze banswala mulangiti wazitunda da.